Wanahitaji kuwa juu, wanataka toa chance kama nakata kitunguu na show love kita. Liko pungu wa furaha, jo upate D&D nzuri pasa. Apa, balidi kari ya vita jiki vimini hata. Wanda za jesh na jidress kitani, nipo kwenye raha. Kidume lio zowe ya shite, weni inzi umenasa. Mitego ya spider roi yako iwe sapi tena sapi na raha. Sema uko happy kweli uwe na furaha. Kazi yangu mimi na visha wishi kakai. Life kujia kuu na siwai kujikwa. Wanipa tofauti ya kuchana na kuflow. Ila wakichana wao ninapata lopo mopata. Free you all wapa psych explore. Na banapua hadi njana make it life blow.
Mungu baba ndo nasimamia show. Walo bana leo wanaomba po. Nipo, bado nipo. Mungu baba ndo nasimamia show. Walo bana leo wanaomba po. Nipo, bado nipo.
Kuni poteza mimi walishinda mapema. Wanashtuka kusikia bado na hema. Leo ni siku kuu na walisha vesti. Free bila malipo yani ni mofless. Wanda buti, baby don't cry. Baba naingia vitani ninapenda ufly. Cool, elo like Jay. Ipapu njia kuu mbicha puko bye bye. Nachana kwa nguvu kubana inashindikana. Bana puwa zimeziba kuhema inashindikana. Freeway, take it to the top upper. Ni hadi wae ukinifuata
uta drop.
All started from the bottom, now we're here. Oh, yeah. Wana niita free mason, level lofikia. This how we doing, maisha bola yendele. Yeah. Bila kucheza rap, wili ya mani sipote.
Mungu baba, nwana simami ya show. Walobana, leo wana umbapo. Nipo, bado nipo. Mungu baba, nwana simami ya show. Walobana, leo wana umbapo. Nipo, bado nipo. Mungu baba ndo nasimamia show. Walo bana leo wanaomba po. Nipo, bado nipo. Mungu baba ndo nasimamia show. Walo bana leo wanaomba po. Nipo, bado nipo.
Psychax, psychax. Ho, ho. Hey, hey. Ha, ha. Come on, get some sounds. Come on, get some sounds.